mwili mzima uliwashwa na vichomi, haki wala itabu moyoni. Sonona, nikapambana, ae, kumbe Rabana ananiona, ae. Ila baba, nimeamini kwamba unapendeza. Tena baba, naona wema wako daily. Ila baba, nimeamini kwamba unapendeza. Tena baba, naona wema wako daily. Baba unatosha, ae, ae. Baba unatosha, ae, ae. Baba unatosha, ae, ae. Baba unatosha, ae, ae. Baba unatosha. Tumaini, nitafute nisichoke, moyoni nikiamini kuwa Mungu ni wetu sote. Japo sina kitu tumboni, aye, kusaka baraka zako sikomi, hey. Japo sina kitu tumboni, hey. Kusaka baraka zako sikomi, ila baba, nimeamini kwamba unapendeza. Tena baba, naona wema wako daily. Ila baba, naamini kwamba unapendeza. Tena baba, naona wema wako daily. Baba unatosha, aye, aye. Baba unatosha, aye. Unanitosha, aye. Baba unatosha, aye. Baba unatosha, aye, aye. Baba unatosha, aye, aye. Baba unatosha, aye, oh, aye. Baba unatosha.